It's your boy level it again. Sita jamu recordings. In yes go to own the beat. Sabatula sabatrape to gain. Yeah, I level you jamingiza nana hingo makal. If you don't do one I sit killiza cool. Mina songa polimbele na malafiki zangu. Amadui mutakupali fit. Muna zara uminga amuji kule. Kumetoka ni kuvuka milima na mabande. Hehe. Songa mbele bila wasi wasi. Nailobi dola salama wanaisikiliza kule. Chigoli Rwanda wanashangalia vile. Hapa Kampala sita mujini tunaicheza kare.
Fakuwatesi ya remete memichafu. Basi vye mitafu. Tebaye kariza bafeko. Fakuwatesi ya remete memichafu. Basi vye mitafu. Tebaye kariza bafeko.
Nina songa mbele bila wasi wasi. Stuck wasi wasi wala fast fast. Tele muka mpaka chini kwenye dance floor tunacheza. Maruhumba ya wajinyonge sisi mbele ni pole pole. Kati situ katu zine mateka. Siri na bude baba banteka. Guna muziki kumbamo Uganda. Guna yeleke ya kule mumawanga. Inatoka juna shuka chini na yeleke ya mbele. Nina songa mbele. Songa songa mbele level.
Fakuwatesi ya remedi memichafu. Basi vye mitafu. Tebaye kariza bafeko. Fakuwatesi ya remedi memichafu. Basi vye mitafu. Tebaye kariza bafeko.
City Jam Records.
Your boy level it again. Sita jamu recordings. In years go to own the beat. Sabatula sabatrape to gain. Kano kenkubye sika abusungu. Just to kusomera mababe miti memicham. Abatu wala mpanga bagala tulemwe. Wamagini yasi kule chidongo. Numbe, numbe. Wenzi jukila libwe banzara wanga. Tisobola nemba kuba mpenzi neba kiriza. Kati nzuno nasonga mbele. Until the weak one will die, the strong must survive. I'm strong, I'm a survivor.
Yeah. Fakuwatesi ya remedi memichafu. Basi vye mitafu. Tebaye kariza.